This is the African Music Mix on the Voice of America. Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Yeah.
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa. more of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Me die. bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda, au yota niponda. Yota nipenda mini sipokuwa stasi, kuni mechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota niponda.
Hawapigi tena track redioni, hata kwa TV haunioni, ina haliendi chini, najua unashangaa hata misweji kwa nini. Ha, yonge nipenda kani singe kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema unge kata. Ha, mini msanii na ndio maisha na yoishi, sometimes sina kitu lakini na kuambishi, nikipita manukatu wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufi ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mini mbaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni, na hereni huku na huku masikioni, na nashanga mama ako haniti tena muhuni, nasikia litua chozi nilipo ingiliwa na gani. Yonge nipenda ningelosti niwe fukara, aunge niona sili ili nasifai kwa biashara. Ha, mindo sugu hautapata mwana bora, asikuambia mtu kitu, mabitozi na matumi kwa natuwa na kitu, kiwese geji kwa chini, dumana vyo chini, unastaini kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini, niambia utalipenda kani sipo kwa ta, na kama siku ntalosi na nikikosa chapa.
Yota nipenda mini sipo ngara, yota nipenda mini kiwa fukara, yota nipenda, au yota nipunda. Yota nipenda mini sipo kuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao kwa siku wataniacha, wametulia wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha, wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya, si wasichana si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana, niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga, kila sentence mwisho ni kweka ga, mfano alikula nasema alikula. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni ratu, hatupendi tabu. Rafiki zangu, kwangu ni ndugu zangu, domana na shana, kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja, siku maiti, nikianguka moja pamoja. Mtani hug, au mtani tusi, na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi. Je, mtani paishima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomota je, mtakwenda hewani, japo kunisabai, au ndio bye bye.
Yota nipenda mini sipo ngara, yota nipenda mini kiwa fukara, yota nipenda, au yota nipunda. Yota nipenda mini sipo kuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda. Leo, 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 nataka majibu kwako, na ukweli wako.
From Niger to Bongo, the African Music Mix.
Mama mo kirio mo ke kirila wahe papa For thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
Cambodge, le ministre de tous les roumers. Brandon Vinda
Kim Basket na Paris, un général doux à Lungwa.
Junior Motokwa.
Mama na Shedina,
Simon Dungela, Shedina ngalinga ngalula ngalama simanda.
Junior Mokasi Rabadou,
Kebala lumi doni doni kasu, Bolingo ekota lebi, Nicolas Ndudi Ndudi, Elengina mwezo bima chano mama, trois fois, Post Bobo Pumuki,
Chaleur Akimba,
Elenga ije ikombele kia wana mokela ni bena mama.
Here more often, right here on VOA.
Yes, this is Makadem. What guy called Gabriel Modi, engineer Mangola? Hey, you're the wire, you're going to get him. Chikuitu. I've been living in Ojuok, just like Isaiah, jungle my life in Alego.
Now I hear over big town. If I get to Kisumu, I get a bus to Nairobi. I said bye to life with Don Ete. Went to the city to find a job from Odero. Can I not jump on Kisumu? When I reach Kisumu, Kakamega Basotera, Oricho Basotera, Nakuru Basotera, Naivasa Basotera, Eldoret Basotera, Odiero Kanenena, Odiero Sorafuoko. Rafuoko don't get down a big town like Nairobi. In a Kisumu,
bound to pass. Kisumu, bound to pass.
Na Kisumu,
bound to pass.
Kisumu,
bound to pass.
Na Kisumu,
bound to pass.
Kisumu,
bound to pass.
Na Kisumu,
bound to pass.
Kisumu,
bound to pass.
Na Kisumu,
bound to pass.
Kisumu,
bound to pass.
Stop! I was living land in Mawe, drinking Kariobangi, Kumo bag in Pakache. Makadem, and you hear a kumaya modok, give me sieni kona kona. I saw many joro chere, driving yamburuku, as a cobla, duko diero. Watch on you walk on a mon yele, gafuge. Watch on you walk on a mon yele, a duge. Wolo my ye, wolo yele, the word a lego. A sebedo katagra taga, a tiaka to swayo, jeje podo swayo tago. Kane no chulo nagi, when onagi good paid. System, okay, TFS, can't boy now, my law. Sofa set okay TFS, TV set okay TFS, Kabat be okay TFS, down the boy now, my law.
In a Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
sit up. Mama wololo kumi bedie, kumi bedie mama wololo kumi bedie, kumi dake mama yelele kumi dake, kumi dake mama yelele kumi dake, kumi ponde yawa wodo nagi kumi bedie, kumi ponde yawa wodo nagi kumi bedie, kumi bedie mama wololo kumi bedie, kumi dake mama yelele kumi bedie, kumi ponde yawa wodo nagi kumi bedie. Dongine no dala, dongine no pacho ine no turu. Dongine no dala, dongine no pacho ine no turu. Sit up, wololo maiye, wololo yelele woda lego.
Na Kisumu bound to pass, Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu
bound to pass,
Kisumu
bound to pass,
na Kisumu.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news. best mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
Are you naughty, crazy? You naughty, insane? You naughty, sicky, my friend? You just high, high, high. You just high, high, high.
Blood pressure, happy mira kumbozi na mtima. Noni kusa if nezo kuma huwa. China seka noni yang hati.
Are you naughty crazy? You naughty insane? You naughty sticky? My friend, you just high, high. Now you a chapis. High, high. Now you a chapis. Are you naughty crazy? You naughty insane? You naughty sticky? My friend, you just high, high. Now you a chapis. High, high.
Baleza ango baliza tana kuriye ni kwala no jivini manzi imwe Dr. Patele.
Are you naughty crazy? You naughty insane? You naughty sick? My friend, you just high, high, high. You just high, high, high. Are you naughty crazy? You naughty insane? You naughty sick? My friend, you just high, high, high. You just high, high, high.
Sunafunde wakole wachabe, my friend. Sunafunde wakole wachabe. Wakole wachabe, my dear. Hey, wakole wachabe. Sunafunde wakole wachabe, my dear. Sunafunde wakole wachabe. Sunafunde wakole wachabe. Sunafunde wakole wachabe.
With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
Enini waka weno wala ujiamba Mamona gane tomba ewa napona mechiki Enini waka weno wala ujiamba Mamona gane tomba ewa napona mechiki
amona mayo anakewa namba baluka kanemba namini wandolo amona mayo anakewa namba demini wewe to wala udiaba amona kale tonga ila napona mwingine demini wewe to wala udiaba amona kale tonga ila napona mwingine amona bonene Bambona jaye wanye Bambona o Abi o ewa nabona wetiti Bambona sewewe Ajo o Awo o Anabona wetiti Bambona bole nadie Abi o Amo yonzani papa Ewa nabona wetiti
Well, it's been a daddy.